studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaru jame fulfulde altinere jeddi lewru me jena yamde sokitu studio tamani miden tawa le maison de la presse do bomo ko do jottino no do kabaru ji du mor way gal kanko no mu jiro wonto oggi jande to fatinde non de tabital pula ko wonde lele di me di be kolli metti mabbe kasen bonandaji ngatteede wakkati fufurde e fulbe di be kolli ti laamo daraki darne mudum fa jeyalon ti Allah ji hakkunde don son ko be kanyo fulbe kan hebindirede jogola tagal kidal tumbutu gaaw kanko sumelo bubbe may golle jenay lewru me ndom domta to mena ko to wattu juno laamu ko be an gonde laninaade fa jeyalon kan jabbitirade mo ton fedde sediya wo wonde lele di me di ndi ko yaata yimbe mabbe noga e kanyi be pammin wattu juno fa biuto yelon woti di kan laabe lele di maldi woti ji anidi wadde le ko warato ko le nokko sekrab di wonon sembe kabaruji di min jogini on do betani di bismillah modon e hedaade fedde ne no dirta tabital pula ko debe kolli metti mabbe kasen bonandaji ngatteedi foddi e fulbe le wuddu leedi ndi be bi laamo fa hande wala fu dabareji di fi do hen le region mopti o fa tiida laaji gondi hakkunde fulbe kanye don son ko be gombe tombe dum hebene jogala wattu jono be ngadi no dango foddi e laamo tinno jaayal hono gede gonde tonde kante trede kaborde muuden ko yaawi dum joyen kaborde don son ko be wombe tombe le on do wattu fu yimbe le fulbe gombe leey fedde ne no dirta ganda iso kanye fedde ne no dirta coalition ms kanya gacha wattu jono be cinni ton tal kurbe kolitir fabe joto yalla hono kawtal hani wadde hakkunde mabbe le region men aka kanya e gawo hono wori mamadou samaseku
e le communique mo walde tabtal plok wadi nda holiti wiide iwde sappo lewru janvier warde noga e jeyna lewru avril e yimbele chapande tatton e dido ngoni be don son kobe nana amasagu masimbini dum walla e bonondaji ciumo ngadaadi fawde e gure fulbe hono madugu samani e argine ndar cercle kuru e lewi horobe wallinde ciagal dawul kanko ministre o ndar reso mutito won ko kabar mudun no be ditidude e lebi mabbe suni dabariji denagu pianaka yimbe le gonbe der sahal e wuddu leedindi gikki fuf fedanaki fulbebe kedana kanko horejo jeunesse tabtal plaku hamadum dikko ko hali do mudun
way handen ko wodi le plaku hewbe dilli gure mudden gure kewde ndupam yimbe hewbe barama dabaji kewdi kojam neddo wawa fayade somo soda orona makari fulbe tampide torrama san koroto en barama en dibbam jawdi men hojam en tampi en kaja tan gouvernement o daro place mudum walle en na keben na jaltile de tiadele akoy en tampi gouvernement on hani annande en hande en torrama en tampi do so ko be ne jottan no barden goto dum woni ko min ngari do hande min politi tan gouvernement o daro darnde so daraki darne mu waran wakati insha Allah plaq odu hayban hore sabu ren hore ma fa Allah ren ni wiya
lewi fedde barkan bonandaji itagiti wadede der minaka yo golle terusi en jilibe imminde basi der nuku o imade mabbe yo imminde basi akunde jali ni gondi tondi e lewi Jacques Maire ngotana do leedi France goto nafa fu walna barkan imbinde basi akunde jali ni leedi malidi lam o dum no jey hinnade denagu jamarede denno kabar mudum dum no nasulini sanne do dum iwri do no woddi on holtini dum wona goddum so wana pellital terroriste be samide bonandaji fewde fulbe gonbe tunbe yalla be do na walla be e habo mabbe go e le o do alhali wadi denagu woni ko aswerende gubbal ganda izo ngal fulbe hewi mudum e kanye gube MSA e gacha tini talkuru fana mudun yo utude torraji ngadeteedi fewde e jamarende e kanye dum jabbugul hakkeji bibbe adama gube didde na andira wadde imadraji kewdi fewde e terrorisiaku e lewi kanko horejo ganda izo singol ndudo talkuru lato sababu be ndanta e golleji hewtagol jam e ndena gundar nokkuji de ndena gola e mudun di Mohamed Atib Sidibe holiti wiide be ndantan gollididde e do nafaka jamarende e lewi mako wana holtide wiide ganda izo na jingana fulbe tan sabu jali goddi hono hafsa en so ngabe na ndar gubal ngal fa goto dulla wiide wakkat jun do fulbe be na jogiti allahji o holiti wiide yoni ko yimbe le mota basi mota warondirde sabi masiminaali di kewi sanne fadde datti dabareji kanti di kebene ido te allahji di bonandaji be do terrorisme be kayna jukki wadede ndar sahal e wudu leedi ndi
se grab so ngabi do be malame ande ngal o do balni tertun mi joju modon non dimi do di do numeroji di kalon ko jiddon chapande jiddi jo chapande jittenay sappo go sappo go chapande jiddi jo chapande jittenay sappo di caggal kidal tumbutu gawo sumeylo bubbe maygal e jenay lewru mehndo mo domta lengal lure menakande be kuliti wi wattu jona lamu koban gondi ellanina to fabde lawno be kan silminirde mo le ndedo gal lure menaka ila fuddi premier ministre yotta kiton so wana kanko amattu mani turo ko mo yottino ton le ko jabbino ko idum bado dubi sappo go nyalawma handen o wattu jona goddo jawlano wondi e wadde wakkati nde wayde jam e deder wondi hebudo sembe le o do region hodi yimbe le menaka be domtiri mo ton ngare kede dum kanko kedjaada men goddo fato menaka to ko mo fewni min do hendo faccitangu Muhammadu Samaseku
nokku goddo sahal leedi men di region menaka na jeda region gaji kisi didi ju ina di der leedi mali gilla wattu mo o do region o ju ina der hitande 2016 tidalaji kewdi nati e golleji lamudi garangal kanko premier ministre o wadan e le alhaali tido sanne der region o iwde wara horeji yadi si alladin jam e kuram e telefone gaji e ko nande mun en den yo hononi jamare den hepani sanne garangal kanko sumelu bubbe mayga o hebbe na jeli gal lato sababu waltere der sifa ngurda mabbe won kultibe wiide be gikani sanne guldo dawul bangal lam o gondo ima draj kewdi be tawiri dun kabar kuran o biltete fadde mako yottari tun goddo ka holti wiide garangal premier ministre o yo hunda mo ina jati dun lato sababu kanko herma ko anda ko wudi ko pati tan dun hada e ko yottinte to bamako tun dene so kanko herma ko yihi o andan ko hani gollude beedade be do didon be o to ka holti wiide goldo dawul lato sababu be tawira wiide leddi ndi na watan be hakkilo be kulitam be kala tallaji de be jogi wakkat jun o yalla be do na dawra di ka dum fu tawede ti allaji kewdi na godi bangal denagu beedade dun dun wattu mo be cubi bangal dawul gol neddo landa do goto holliti garangal makko latto sababu be ngatan hakkilo kabar denagu sabi siki wala kabti be hebe garantun bangal denagu kanko premier ministre o faysu tay be do rutoto cagal dawul makko gol denno o mila fis wargul makko o do wattu o na samina waltere der lanidal wutiji di lewi wobbe wadi denagu o na mate sanne dar gulleji hewtagul jam so tawini premier ministre o na jogani be dabareji dido ti allaji di bisimla makko kaso ni o walna di dabare yonay ko wara bangal lamdi ngadaade di himbe le hewbe kuliti wide imadraji sumele bubbe magadi fuf wona goddum so wana jote kabaru wuteji di
yoga yimbe le gombe le fedde de no dir sidi yawnde be gondi wadde dohni imadraji fab joto yalla hono wuteedi kani wadde le leedi meden di holli tan wede ko yaata yimbe le mabbe nogoyam kany en be gondi ekintinde wattu jono ekintingongol jati timmi fab de alon wuteedi kan labir le leedi meden di le noga e jena le rouge warorndu kedemo kanko no dirto saka abudu toure o kanko ni kedar sidi yawo le leedi mali ndi ko masifido hen to fajjitaangu Muhammadu Samaseku
le mali donc va tenir une
wuteedi di le leedi mali ndi na wondi landinde di na jogani bibe leddi nafaka sanne buru fuf le tiagal ti alaji kewdi di landinde min mila wiide an kaani ngada imadraji kewdi bangal kabar wende nagu gondo latade sababu watu terde jamare nda yalla bibe leddi mali be na kewta holare landinal dido wuteji di be nda dum lam o yakawre kuntene hore gulleji mbawdi latade sababu buttude faratiji kewdi wuteji di dawbe dum imadraji kumani di wuteji di kibir sallahu denno bangal mudun an haani nawtorden yimbe le yoga mbawbe hinnade gede dewriti gol e kanye kaldal yalla de mbawa hun cande hore dabreji wonande ti allahji yoga
do régler certains problèmes
studio tamani yo fa ballamu leede suède danemark suisse et fédéré d'europe
sikirab yallo dun ne region gaji meden di en puddiran do kulikoro do holli tanwer sukabe jokolbe ko yaato nogo yom kanye gonde famminede wattu jono no kabaru sariyaji datin gori le region kulikoro ko ni fana mudu fa buyto no kasaraji datin gadoji ton wakkati furdun accident gaji gondi e mate le region kulikoro o fu e mangal mudun tagal mudun be kolti tam wiede be kokkam ton kaytaji kulitoji wiede dum won be kintinaamu no dido golleji wordi yuru dan gardan faado yoro sodo be bi hitane hikande ko be kibiton kabaru nyamre an bul tonoji o yina tem dere kanko don kumini do kabaru demal suudu sarwusi wondo tondo o wisa jewi hitane hikande dum fota hono duubi jabbino di dum latiki sababu so wattu jono hono kabaru cogguji nyamta da wondi e ngabude dow le lumoji kuri kanya ko nande mudum yuru dan garanti minren faado tumburdo kanko no dirtu Umar Dukure kanko laami wattu jono kabaru fiugol bolon to tumburto asawer jabbinonde o wotna de bureau makko yimbe le noga e go gonde heno maani wadde len ko yaata duubi nayi sikirabe sembe kabaru yidi min jogino bete hande di anni hollitindi de fedde tabital pula ko de be kolli metti mabbe ono bonandaji ngattede wakkati fufode e fulbe le wuddu leedindi be bi laamu an han darade darne mudo le o do wattu on to kidal to tiagal mudum tumbutu e gawo kanko sumeylu bubbe maygalo jena lewru me waror ndu omo domta le galur menakande wattu jono jamar nda hakilaji mudde al pecci ton fedde no dutta seri yawonde be gonde waddo hen imma daraji fab do to yalla hono wotedi kan labirde le leedi malindi di wonno sembe kabaruji dum jiginno do betande di min juuti on sane hedaade heejoji amen ka fande kedde hedaade hono andirdo no do e seeda yowtere meden de ana wodi wassalam.